Nakulisa mnekaya bathi ngikhulile bathi ngikhulile kodwa ndisengumntwana. Ndandimamela umama, ndimamela utata, ndimamela umama nababa seplekana. Awungasikundibambe undibambe undibonise, lasise undibone undibonile. Hawuma undibambe undibambe undibonise, sendivuma undibambe sengikhulile. Undibona ndihamba nabangane, undibona ndithanda kanina, undibona ndikhulile andivane nabanye abantu kakwena. Undibona ndihamba nabangane, undibona ndiziphethe kanina, undibona ndivana nabaphathi nimlo ndingumntu wabantu. Cela umama ndimamele, umama ndimamele, umama ndimamele, uyayazi ngobana. Ndamxelela mnutata ndathi ndihloniphe, ndicela ndihloniphe, uyayazi ngoba. Awungasikundibambe undibambe undibonise, lasise undibone undibonile. Hawema undibambe undibambe undibonise, sendivuma undibambe sengikhulile. Undibona ndihamba nabangane, undibona ndithanda kanina, undibona ndikhulile andivane nabanye abantu kakwena. Undibona ndihamba nabangane, undibona ndiziphethe kanina, undibona ndivana nabaphathi nimlo ndingumntu wabantu. Undibona ndihamba nabangane, undibona ndithanda kanjena.